Anphatha anphathwa anthintwa anthintwa ankhathazeki anpheka pheki
yebo anshukunyiswa ngiphethungo evangeli.
Thitha anphatha anphathwa anthintwa anthintwa and pick a pecky and cut a zaki.
Yeah.
Happy